Safari, safari, usihakikishe kama utakwenda mbamba, kama utafika bibi. Safari, safari, kuna shida nyingi njiani, usihakikishe kama utarudi salama, o kama utafika salama, e yani yani ni mengi, ukinusulika hospitalini watakupa pole pole. Pole, pole mama, pole. Pole, mimini, mimi, pole. Pole, unusulika mama, pole. Pole, pole mama, pole. Pole, pole, oh, pole. Pole, pole ndugu, pole. Nyumbani ukifika, wengine watakuzunikia, wapinzani watakucheka, wenye kusema watasema, wenye kulia watalia, oh, wenye kuzika watazika. Safari nilipokwenda nilifika salama, oh, nimerudi na salama, eh, salama, oh, maneno chungu nzima, na salama, eh, sisi wote tunaishi na salama, o, kila mtu na kwake, na salama tunaishi nyumba za kupanga. Kwa nini kuchunguza mwezio kama amekula leo kisambu? Sina la kusema, sina la kusema, o, sina la kusema mie wao, remi mnyonge ni mi sura mbaya, o, Remi ana la kusema mbele ya wenzio. Baskeli ana la kusema mbele ya pikipiki. Pikipiki ana la kusema mbele ya gari. Gari ana la kusema mbele ya treni. Nyonge anakiwa,
nyonge anakia, nyonge anakia.
Mie wenu mnyonge, sina la kusema, mnyonge mnyonge mbele ya mwenye nguvu, mnyonge mnyonge paka mwenye nguvu apende. Sungura ana la kusema mbele ya simba, panya tambi mbele ya paka, fimba ya mnyonge ulipwa na Mungu, mnyonge ana kimati mila,
mnyonge ana kia, mnyonge ana kia.
Thank you. mosala